La la la.
Concentration, concentration, yo.
Bughairi mimi hali yangu, nashukuru Mungu sina choyo. Naishi vizuri na ndugu zangu, moyo wangu safi najijua. Naomba dua nifike kule napotaka maana najua.